zali teka teka zange mubintu amazima gabemu size zali teka teka zange mubintu amazima gabemu sibanga kona muntu wampisezo sali mukwenyi bobo chukira nendagano zafu Pete mwali vya rugambo Kwe wasomba angabantu abempisezo Kwe mwachange vya ma Nofu kila dara kali Kwe vliche nkubu zango nimba Kwe neva nobu mwali bankule Onge vya mwe vya kuchanga Atene muvange yone munene ngananga mwe kanga bulikadde kuyomba Nabachali kano batavukiranga wainga bukambwe Ogwo gwabana bwe gwasitulanga ngugamba nti si abazara Abakusobya bakwetonderanga mkwano kwange ngatoka Songa munange byo bintu byansi Ensobi zikolwa balamu onna Teriya chukira ona ona kufena Na enju ezimu eri ekisukirira N'abatuukirivu betusoma byafaayo Zange mubintu amazima gabeyo Techivanga kochigendererwa change Gwe wachusa chuse bintu Gwate munango muntu atalite Sanga chikafuwe kukanya Okuva mulangi nenja nsobe rwanga Techikutwalira katikitiki Wabuzanga yani ngabacha davantu Obuteko makobabe babiti wabatate chikugana kutwaka Ebogone banjogera yoko kwe wakato buduze Nakutiarwe wantasa kuwa msoro Nonsawa magoba monsimbize wakoze sauli mukazi chuma Tewagera gera nyachipimo cha miaka jafenga mbaswara wavamu Olulimi mubantu lwe wakoze sanga ngomu endule kubikali Oba kuwango vyoga mulufuti futi nga taputa ya rugwamu Ea kufumule ntengereze ya limu ntu baba kwera viramu vikunta Oku mokola noto zito ere ruanga muvipimo pya vigambo Tulire chitonde choli votia monsi tukusinda nye kukatonda Wera videncho muntu ne wofa monsi erinyali sigara kumieso Ngane wali enso viteri aliva kutaputira kuveno tachada kwe osako kikakata ne kuve nganda kuve mize jebura kofe shigumba terane kirumiriza norucha mwe wava kubana baffe ebyo byaki bwe bayita obubikuzi kulubaya buve bwe wayagala kibeewo bw'oba wabikozesanga butona butamanya kusonyiwe katonda nanga okusinziira ku neeyisa gye nkulaze nasonyiwa naye sigenda kwerabira banange by'omunju bya munju mayumba gasuza buli muzadde wotudde ly'ebbeere ly'okyeyo yonsa naye munda mutuva noono bakadde be bamulina nga mwana lowooza ku bbanga lye tumaze ddene n'ebizibu mwe tuyise enjolo aboogezi bye bafukumudde nkumu mpe mukiremu batumanye okuva nabuliira n'entuuka okkoma nga gwe buli muzo ogulinamu enkizo n'empoya oyalonyiza eddiya samanya jobi chombume anenetala nenetozira nenevuga ngasagala kungambirako hani nga wenji anendeta nkoze okwandi baddo kwebaza okina kukolumya oh oh kasava kante ngenya kumutima nafuga mukarata ebintu ebyo bikoya nange navamu jambalimbwa limbwa omulungi buto mwesonyi wa chatabu ofoza misango omulungi buto mwesonyi wa chatabu
sango